Ndlovu, Kateni, Boya Benyazi, Okusonga Kusombuluka, Mpongo Kazimelwayo, Nina bakwaNdlovu zidle ekhaya ngokwesela belusi, zaze zelusi Ntombi uDemazana, Nina bakwaKhumbula Magwala, Nina bakwaDemazana Ntombazana, Nina bakwaSithangusihle, Mthiyane ngokuthiya amadoda emazibukweni, Nina bakwaMdukusi, Ndlovu, Kateni, Imbongati, Ubona Ingobeni
Zalo Ndlovu ekhaya lika Gatsheni Boya Benyathi siyahlonishwa emhlabeni Bomusonga busombuluka yikini soli yavela Mpongo kazingelwayo igama lifele liphansi Sangu sihle sihamba ngamandla amadoda emzini aye nezintombi ezihamba ngenhlonipho Bowesola belusi welusi ntombi uDemazane wathi nomuntu ngawe Nina bakwakhumbula amagwala Nisalane noma kusizungumungu Nina bakwaDemazane
Ubona Ingobeni the Poetress.